ShankySupplier.com.
Shiza, thank you. Best quality.
Oya DJ, ongeza mdundo. Yama DJ, zidundo. Nimi simaita.
Fujo on the mix.
Mugambo wanaluka na kukanya gana. Watu mesi mama, wanaluka kinyama. Mugambo wanaluka na kukanya gana. Mugambo wanaluka na kukanya gana. Watu mesi mama, wanaluka kinyama. Mugambo wanaluka na kukanya gana.
Easy BT, DJ Fujo. DJ Fujo.
Bomba, bomba dia.
Bomba, 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 bomba dia.
Bomba, bomba dia.
Bomba, 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 bomba dia.
Eti bomba, bomba dia.
Bomba, 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 bomba dia.
Twende bomba, bomba dia.
Bomba, bomba, bomba dia.
Ona, hili bomba nalikubali. Kesho nalikatia na bili. Hili bomba ni bomba, su bomba la maji. Hili bomba ni bomba langumi. Langumi, langumi. Kwa vide mjau, hili bomba kibo kwa vishau shau. Na vishau shau, na vishau shau, na vishau shau,
na vishau shau.
Na vide mjau, na vide mjau, na vide mjau,
na vide mjau.
Bomba, bomba dia.
Bisi ikijitanga ya minatapa mkia.
Bomba, bomba dia.
Ikisema itosha kinaongeza gia.
Eti bomba, bomba dia.
Watoto wazuri wanalishobokea.
Wende bomba, bomba dia.
Tukifika geto wanalikimbia. Hili bomba ni bomba, si bomba la maji. Hili bomba ni bomba la ngumi.
Bomba, bomba dia.
Hili so bomba la maji ni bomba la ngumi.
Bomba, bomba dia.
Wanaotaka misumari, misumari ndio mi.
Eti bomba, bomba dia.
Anitoi maji, linatoa maziwa.
Wende bomba, bomba dia.
Limepewa kesi ya kusingisiwa.
Nimi simaita.
Mugambo wanaluka na kukanya gana. Watu mesi mama, wanaluka kinyama. Mugambo wanaluka na kukanya gana. Mugambo wanaluka na kukanya gana. Watu mesi mama, wanaluka kinyama. Mugambo wanaluka na kukanya gana.
Awe Shadow, Shadow.
USA Gangsta. Shadow, Shadow Master.
Jumbo Mama.
Wimse Nafi.
Baba.
Tiwalaka, Congo.
Thank you.
Kid it white, kid up. Ain't that what some jump up on? What's poppin' for everybody? Everybody? Ain't nobody say I wanna go segere ya. Wanna go busa kwa pamoja. Wanna go kivule usio, babu kaju. Na kubali sana mjomba posa. Sidi wisi. Sugar madawa. Hey kai bubonge. Ah, Chelsea baby.
ShankySupplier.com. ShankySupplier.com.